olunaku olweggulo minisitule y'ebyenjigiriza yafulumizibwa ebibuuzo ebyekibiina ky'omusanvu ebyakolebwa mwaka 2025 era abakulu b'amasomero ne bannannyini ddoozi okwosadde n'abayizi bakyagenda mu maaso n'okujaganya oluvannyuma lw'abayizi okukola obulungi ku kiwangala community schools oba gyete cotcon kyekiwa amasomero gano kayinga mudi yisito ategeezezza nti bakoze bulungi nnyo era neyeebaza abazadde
tukayinga mudi kamusanyukira kwangala ku community school abangi zemmanyinga cotcon omu eri abaana abato ECD center awamu neri abaana abakuzeemu yike primary pakiina ekyomusanvu twatuuza abaana baffe kiina ekyomusanvu naku guwedde 2025 ekiwangala community primary school abaana baffe bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri ekituleetedde okukola obulungi mwaka ku mwaka yenkwatagana yaffe n'abakozi abazadde abakulembeze ba gavumenti esakuja kabaka awamu ne gavumenti ewakati emitendere egy'enjawulo niwe bannaddiini tubeebaza nnyo n'omukama katonda okutuyamba okulaba ng'abaana baffe bayita bulungi
ate bba abayizi abazadde n'abakulembeze ku kiwangala community schools obagiti cotcon nabo basiimye nnyo abasomesa olw'okukola obutaweera okulaba ng'abaana bayita bulungi
amanya gange nze matejidon daniel era nga ntuusa okwebaza eri direkita waffe asobodde okutubeerawo mwaka akaseera ne ntuusa okwebaza eri abasomesa waffe abatusomesiza mu kaseera akakabadde akakazigizigi ne nebaza ne bazadde bange abasobodde okunterayo school fees
ne matovu sizoni taata wadde ndamiero nze nebaza abasomesa dairekita w'essomero na buli kinoomu bonna n'abatusabiddeko okubanga essomero lyaffe eryakiwangala community school likoze bwe rityo ekituufu lyakoledde eddala bulungi abaana baffe baayitiddemu esooka n'eyookubiri
mwahanigabi ebemizadde kiwangala community school yange mizadde namazijjakkanyini banange ndi musanyufu nnyo ebyebigezo by'abaana baffe okukomawo nga baayise bulungi ddala erisooka n'eryokubiri
amanya kiwanuka bbeeni
kiwa maani
ekyalo kino kibuubi nebaza
staff
eyakiwangala
community schools okuba nti ekoze omulimu omulungi era ne nebaza
abayizi abataddeyo ennyo omwoyo
aba P7 ne basobola okukola obulungi
ate ye omukulu w'essomero erya St Agnes atubuulidde ekyabasobozesezza okukola obulungi
enyondo ekirya olukukwa St Agnes Sangamit primary school kibaza katonda eyasobozeseza abayizi baffe okukola obulungi mu bigezo bya kieroi abayizi 10 ne bayitira mu first grade ate abayizi 29 ne bayitira mu second grade kibaza nnyo abasomesa abazadde enkiiko ezikulembera essomero na n'abakozi bonna ab'essomero kusobozesa abayizi baffe okukola obulungi
Mrs. Badru yatuseeko ku ssomero erya Kalisizo Muslim Primary School Katwe dia Sunday
olwavunaanira misiro ebyenzikiriza okubeera nga kyagenda mu maaso n'okutuwa ebyavudde mu bigezo ebyekibiina ekyomusanvu mwaka 2025 kisobodde okutuuka kati ekibiina Kalisizo Muslim Primary School esobola okuba ekyekalisizo naye noyinza ku musingi gwa nkola ya gavumenti giyita UPE esanze omumyuka w'omukulu w'essomero lino nga bali mu kucyacyancya na kusagambiza mukulu Jimmy Ssempijja annyonnyola engeri gye baakozeemu ne yeebaza abazadde n'agamba bw'ati mbigambo bye
njagala nnyo okwebaza katonda nti ebigezo byaffe ab'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu byakomyewo era nga abayizi baffe batalisizo primary school bakoledde eddala bulungi nnyo era nga twatuuza abaana 45 erifuna first grade 23 second grade 22 nyongera okwebaza nnyo administration y'essomero ekyemu waffe management wamu ne staff olw'omulimu amatendo gwe bakoze okulaba nga abayizi baffe ab'ekibiina ekyomusanvu yaddala bulungi nnyo nyongera okwebaza n'abayizi baffe olw'amaanyi gye baateekamu olw'ekyo kye batuuseeko mwebale nnyo mwebale eddala bannaye tuli basanyufu nnyo mwebala abazadde na byonna ebisomo bye bitukoledde tubeebaza nnyo